η Radio Σκουρ για Αμερικά. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda muradusanga kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w'eshatu radio yacu viawe.com Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva virusi ya corona yatangira gukwirakwira hirya no hino ku isi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ibihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda byagiye bifata ingamba zinyuranye zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Muri izo ngamba hariho gufunga ahantu hahurirwa n'abantu benshi. Amashuri ni hamwe muri ho. Hagendewe ku mibare y'ikigo cy'ibarurisha mibare mu Rwanda iyo mu mwaka w'2018 bivuze ko abanyeshuri barenga miliyoni 3,600,000 bari batakibasha kwiga. Uwo mubare ukubiyemo abanyeshuri bose uhereye ku ncuke zitaratangira amashuri abanza, abo mu mashuri abanza, ayisumbuye, agamije amajyambere y'imyuga n'ubumenyingiro na za kaminuza ndetse n'andi atandukanye. Agendewe kandi kuri iyo mibare bivuze ko abarimu barenga 94,000 bari batakibasha kujya ku ishuri gutanga amasomo. Kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu, icyorezo cya COVID-19 ntikirakura mu rugi. Ni nako ingamba zo kukirwanya hirya no hino ku isi zikomeje, nubwo hamwe na hamwe bagenda badohora ubuzima bugakomeza mu kwitwararika ingamba zo kukirinda. Ese bikomeje gutya, ibyerekeye uburezi mu Rwanda byagenda bite? Abanyeshuri basubira mu mashuri nk'uko biteganywa hirya no hino mu bihugu binyuranye. Basubiye yose ibyakorwa bite cya cyorezo cy'igihari? Intera iri hagati y'abakomeje kwiga bakoresheje ikoranabuhanga n'abadafite ubwo bushobozi cyangwa ubwo bumenyi izahuzwa ite n'uburenganzira basangiye bwo kwiga? Abarimu se bahagaritse kwigisha bo bizagenda bite? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye kuri iki gicamunsi muri Isange batumirira umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, Ndayambaje Irene, ngo aduhe ibisubizo byabyo. Mukanya turamwakira, ariko reka mbanze nakire Calixte Kabera, umuyobozi mukuru wa kaminuza yigisha iby'amahoteli, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi, abanza aduhe ishusho rusange y'uko byagenze ku bigo nk'icyo ayoboye ubwo COVID-19 yageraga mu Rwanda.
Icyambere cyo nuko guhera mu kwa gatatu amashuri yose yafunze tariki kuva tariki 14 kwa gatatu mu mashuri yose yasabwe gufunga, ku buryo kuri 15 kwa gatatu nta munyeshuri warangwaga hano. Bivuga ngo ibikorwa byose bya kaminuza, ari abakozi, ari n'abanyeshuri, abari bakigera ku ishuri. Ariko tukimara gufunga nuko guhera ku itariki ya 29 kwa gatatu hatangiye ibikorwa byo korohereza abanyeshuri kwiga binyuze ku yatire, iyo twita online teaching and learning. Nabyo abanyeshuri bamwe bakaba hagati ya 24 aribo bashoboraga kwatendinga ayo masomo guhera icyo gihe. Gusa byaje guhuhuka nyuma y'uko itariki ya 30 kabineti cyangwa y'abaminisitiri ifashe icyemezo yuko amashuri azafungwa kugeza mu kwa 9. Icyo gihe rero urumva yabaye imbogamizi ku mashuri. Icyo gihe twari tugikomeza gukora urebye n'abakozi bagikora bose bagihembwa, ariko guhera icyo gihe za kaminuza zatangiye kureba uburyo kizakomeza kubaho zorohereza abanyeshuri kwiga online ndetse no kureba uko bitwara mu bijyanye n'imibereho myiza y'abakozi kuva muri icyo gihe cyo kwa gatanu kugeza mu kwa cyenda. Ahenshi rero ndetse no muri YouTube usanga haragiye hafatwa ibyemezo bitandukanye birimo kureba uko abakozi bakomeza kuba hamwe ariko batakibona ya mishahara nk'uko yakagombye. Ibyo rero muri YouTube nibyo byakomeje, abarimu bari online bakomeza kureba icyo babona hanyuma bose hanyuma mu bakozi administrative agira bamwe basuspandirwa contract, abandi bari essential abaribo bakomeza gukora kugeza uyu mwaka. Rero urebye amakaminuza yose agira ubushobozi biturutse ku bikorwa bituruka ku banyeshuri cyane cyane n'abanyeshuri bari kuri campus ndetse akagirwa n'ibindi bikorwa by'ubushakashatsi kuko za bizinesi zose zasaga n'izahagaze igihe cya lockdown ndetse ubuzima urebye ntabwo bwari bworoshye mbere y'uko ibikorwa bitangira kugenda byoroshye. Aho rero gufunga amezi arindwi za kaminuza ntabwo ari ikintu cyoroshye, impakite zabaye nyinshi, ingaruka zabaye nyinshi ziri negative kubera ubushobozi bwinjiraga muri kaminuza kubwo bukinjira, ubushobozi bw'abanyeshuri bigaga muri kaminuza iz'ababyeyi babo bahagarikiwe akazi cyangwa se bamwe bataye imirimo cyangwa se babaye lockdown aho bari bari ku buryo bya bikorwa byinjizaga amafaranga atuma abanyeshuri bariha bitagishoboka. Hari ndetse n'abanyeshuri bakoraga cyane cyane nk'abiga nimugoroba abo nabo imirimo yabo yarahagaze. Ibyo byose rero byagize ingaruka nyinshi kuri za kaminuza ku buryo ibikorwa byasigaye bikorwa ari ibikorwa byo gutanga serivisi zigenerwa z'ibanze kuva aho bafunguriye bimwe mu bikorwa kuja kumeza gukora. Ni muri urwo rwego rero ingamba zafashwe ari zo kureba uburyo cyakomeza kwigisha online ndetse no kwitegura ko amashuri yazafungura mu kwa cyenda ndetse no guhugura abarimu no kureba bimwe na bimwe mu bijyanye no gusubiramo za kurikulumu kugira ngo zijyanishwe n'igihe n'isoko ry'umurimo n'ibindi byo muri make biri gukorwa n'abakozi basigaye.
Uvuze ku kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga rya interinete si rishya mu Rwanda ariko si benshi babimenyereye cyangwa banabifitiye ubushobozi. Ireme ry'ibitangwa cyangwa ubushobozi bw'ababyakira bihagaze bite?
Ku bijyanye no kwigisha nira kuri byo nta kibazo cyabaho ku ireme ry'uburezi haramutse hujujwe ibyangombwa bisabwa. Ni ukuvuga umunyeshuri wiga afite ibikoresho by'ikoranabuhanga tuvuge laptop, smartphone cyangwa se tablet, icyo gihe nta kibazo gihari. Ndetse na kaminuza ubwayo ifite system ikomeye abanyeshuri bakoreraho ibyo twita e-learning platform. Mvuze no kuri UTB nta kibazo dufite kijyanye na e-learning platform kuko twari tumaze igihe tuyikoresha kuva mu kwa cyenda muri 2016 ariko itarakoreshwa ku buryo bugari bwagutse. Nyuma rero aho tubitangiriye twebwe byakoreye kuko ari abarimu bari bamaze igihe biteguye, ari abanyeshuri basanzwe bayikoresha ndetse n'abashya binjiye muri kaminuza. Abanyeshuri bose binjira muri kaminuza ya UTB bose bagira satisfaction yo gukoresha ICBL. Ibyo rero birabafasha kunavigatinga cyangwa gukoresha ku buryo bworoshye system za intaneti. Ikibazo kimwe twahuye nacyo ni ikibazo kijyanye cyane cyane nuko hatari polisi mu by'ukuri yemerera za kaminuza gukoresha online. Icya kabiri ni uko abanyeshuri bose ntabwo bashobora kwakisinga ibyo bikoresho bikoreshwa muri e-learning, online e-learning. Ibyo nabyo rero byabaye imbogamizi ku buryo ibyemezo byafashwe n'uko abafite ibyo bikoresho bakomeza kwiga kandi nta kibazo gihari ku ireme, ariko abatabifite ko igihe bazagarukira nabo bazigishwa face to face. Ni ukuvuga hari uburyo bubiri bwo kubikoresha, uburyo bwa face to face blended learning n'uburyo gukora ukoresheje iyakuri. Ubwo buryo bwombi burashoboka kandi rimwe mu gihe bikoreshejwe neza, abanyeshuri bakurikira neza, bifite ireme nk'andi masomo yandi asanzwe. Ikibazo cyaba icyo kubura infrastructure cyangwa ibikoresho inyemezwa.
Wari uvuze mu kanya uti turitegura ko amashuri yafungura, muritegura mute?
Bisanzwe ni uko imyiteguro isaba ishoramari, isaba imari kugira ngo ubashe, tuvuge niba ufite sale yakiraga abantu 150, ubungubu irasabwa ko hajyamo abantu 150. Ni ukuvuga ngo birasaba investment mu barimu, investment mu bikoresho, investment aho bigira, ibikoresho byo guhangana na COVID, gushyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye na COVID. Hari iza sensor hand sanitizer zigomba kugurwa, gushyirwa kuri buri shuri ku bwinshi. Hari iza robine abantu bakarabiraho, kugura imiti yabugenewe. Ibyo byose kwakira abantu benshi bizasaba investment itari ntoya, bizasaba amafaranga atari ntoya. Iyo niyo mbogamizi ya mbere ihari, ariko bizasaba nanone n'abakozi bo gusapotinga ibyo bikorwa byose. Nizo mbogamizi urebye zirimo, ariko zishoboka. Turimo kwitegura kuko tekinike yaduhaye amabwiriza y'uko tugomba kwerekana uburyo twiteguye mbere y'itariki ya 15/8. Ibyo rero nibyo turimo, kandi abantu bose babirimo kuko bamaze kumva ikibazo cy'iki cyorezo, kandi bagomba kubyitwaraho neza kugira ngo turengere ubuzima bw'abatugana.
Mu kanya gato turaza kwakira umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ushingiye kuri ibyo byose tumaze kuganira, urumva ari iki wamubwira?
Mu by'ukuri cyorezo twese cyaje kidutunguye, kandi cyazanye ingaruka zikarye ku burezi, ariko nanone cyazanye nanone no gutekereza kurushaho. Icyo twasaba rero ni uko ibijyanye no kwigisha iyakure byashyirwamo imbaraga, hakajya amabwiriza afatika ku buryo muri ubwo buryo bwo kubahiriza social distancing hakemerwa uburyo bwo kwigisha iyakure, ibyo twita blended learning, aho umunyeshuri yakwiga amasomo ashoboka yose online, ayandi akaba yashobora kuyiga ku bijyanye na face to face. Icyo rero ni ikintu gikwiye gushyirwamo imbaraga, kuko nta wundi niba n'ejo cyangwa ejo bundi icyorezo kizaba cyararanye. Ikindi rero ni ukorohereza amakaminuza gushyiraho ibyangombwa, bakitegura hakiri kare, amabwiriza agatangwa ku buryo mu kwa cyenda kugeze amakaminuza yigwamo n'abantu bakuru yo akaba yakoroherezwa gufungura, kuko ari abantu bakuru nabo bazi igikwiye gukorwa kugira ngo hubahirizwe amabwiriza agenga kwirinda COVID no kuyirinda abandi, ndetse tukayigisha, tukabona umwanya wo kuyigisha nabo ku buryo bazigiramo uruhare nk'abantu bakuru, tukayubahiriza ntiyari haba kuduhuka ku bijyanye n'amabwiriza yo kubahiriza kwirinda COVID no kuyirwanya.
Karekste Kabera, umuyobozi mukuru wa kaminuza yigisha iby'amahoteli, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi. Mu kanya turagaruka twakira umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, REB.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo, ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka noneho twakire Bwana Ndayambaje Rene, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, REB. Ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika, uratangira uduhe ishusho rusange y'ingaruka ikiza cya COVID-19 cyagize ku burezi mu Rwanda.
Urakoze cyane. Ikintu cya mbere twavuga ni uko mu by'ukuri icyorezo cya coronavirus kitagize ingaruka ku burezi gusa, nta nubwo cyagize ingaruka ku Rwanda gusa, ngira ngo ni icyorezo nk'uko kizwi cyagize ingaruka ku buzima bw'abatuye isi muri rusange. Ariko by'umwihariko kugeza ku burezi mu Rwanda, ukwezi kwa gatatu abanyarwanda twamenyeshwa ko icyorezo cyageze mu Rwanda, ubuzima ikagira abanyarwanda ingamba zigeze gufata. Ibitaro by'uburezi nayo zimwe mu ngamba yafashe ya mbere, kuko abana biga bataha baguma ku mahugurwa, hanyuma abigaga mu bigo by'amashuri bacumbikirwa ikintu cyane nka boarding school cyangwa za interna. Minisiteri y'uburezi yafashe iya mbere kugira ngo ibacyure ku kigo cyayo bikabavana mu bigo by'amashuri bikabageza mu rugo. Indikana ko ingaruka ya mbere nuko minisiteri urugendo rw'amashuri rutashoboye gukomeza mu bigo byari biteganyijwe buri mwaka w'amashuri 2020. Ariko nubwo tuvuga ko rutakomeje mu buryo twari tuteganyijwemo, ntabwo abanyeshuri twakomeje kubaherekeza. Buri munsi tutavuga ko abanyeshuri aho bari bari mu rugo babuze icyo gukora cyangwa se ko nta kintu biyumviye. Akaba ari waranabaye mu mwanya wo kwikorera gushyira imbaraga mu buryo twari dusanzwe twifashisha bw'ikoranabuhanga. Nk'uburyo bwo ku kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, baratwashyize imbaraga cyane kuri iyi rani platform yacu. Ari cyangwa mu by'ukuri bakoreshwa n'abantu barenze ibihumbi bitanu ariko imaze kugira abantu bayikoresha bagera hafi ku bihumbi bitandatu na bitanu. Ariko twanize n'amasomo akomeye mu by'ukuri tutari twarimfigeze tugira mu bihe byatambutse, aho gukoresha iyo koranabuhanga nuko byatwereka yuko ntabwo ari buri mwana wari ufite mudasobwa iwawe, ntabwo ari buri mwana wari ufite smartphone. Nubwo twashoboye kubona ubufasha bw'ibigo bya telecommunication company, ibyo gukoresha ibice bya e-learning biri ubuntu kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi. Ariko twize somo rikomeje kuvuga ngo noneze ko atari buri mwana ufite smartphone iwawe, atari mwana ufite laptop iwawe, turagenda gute? Niyo mwabonye ko tariki ya kane z'ukwa kane 2020 twatangiranye n'amasomo kuri radiyo y'u Rwanda, radiyo yumva hafi n'abanyarwanda bose hirya no hino mu gihugu. Ariko nayo twaje kugenda kwagura imiryango dukoresha za radiyo z'abaturage, dukoresha amaradiyo yigenga nayo tunashimira ubufatanye. Yewe twanarenze radiyo cyane ko hari amasomo bizwi atashobora kwigishwa mu buryo bworoshye ukoresheje radiyo. Turabizi bigisha nk'isomo ry'ubugenge, isomo ry'ubutabire, isomo ry'imibare. Ni amasomo by'ukuri bisaba yuko yari kwiga anyereka ibyo ari kwiga, cyangwa se mwarimu watanze urugero anyerekana n'ibyo mwitoza gukora. Bari bari gukora muri laboratwari yerekana uburyo apangavanze ibintu runaka bigatanga igisubizo runaka, aribyo twita solution mu rurimi rw'Icyongereza. Niyo mpamvu twatangiranye no gukoresha na televiziyo, kandi nako tugakoresha na televiziyo yari imbere. Ntabwo ko rero muri iki gihe twize ibintu byinshi, byumvikana yuko ari amasomo ku burezi ko mu by'ukuri hejuru yo kwigisha harimo ahagaze imbere y'abana, tugomba gushimangira n'ubundi buryo bwose bushoboka bwo gutambutsa ubumenyi ndetse no kugeza ku banyeshuri.
Umaze kuvuga ku ngamba mwafashe ikiza cya COVID-19 kikigera mu Rwanda, utera bakomeje kwiga bakoresheje ikoranabuhanga rya internet, ariko hari n'abatarashoboye twiyambaza radio na televiziyo. Birumvikana ko hari n'abadafite na kimwe muri ibyo batuye mu byaro bya kure. Abo banyeshuri bafite uburenganzira bumwe ku burezi bazahurira he?
Mu by'ukuri mu kwezi kwa gatatu ndetse no kwa kane kuri mwaka 2020 navuga yuko twibanze kudufasha abanyeshuri gusubiramo amasomo igihembwe cya mbere. Kuri tariki ya 15 mu kwa gatatu navuga ko abanyeshuri bari bageze kuri igihembwe cya mbere, bari bageze igihe cyo gutanga icyo twita isubiramo ry'amasomo cyangwa se revision, bivuga ngo bari bageze igihe cyo kurangiza igihembwe cya mbere. Amasomo rero buriya twatangiriyeho mu ntangiriro z'ukwa kane, kuri tariki ya 4 mu kwa kane, yewe n'ukwezi kose kwa kane, yibandaga ku kuvuga ngo reka dufashe abanyeshuri gusubiramo ibyiza, cyane yuko twaravugaga tuti uruganda rwa coronavirus ni uruganda ifi cyangwa se uruganda tugiye gutindira mu gitondo, uburyo mu by'ukuri urugendo rw'amashuri ruzasubukurwa vuba. Ariyo mpamvu twibanda kuvuga ngo reka abanyeshuri tubafashe n'ababa bataragize amahirwe yo kugira ibyo bumva neza mu gihembwe cya mbere aribyo twibanda. Ariko uko igihe cyagiye kigenda ndetse bikanagaragara ko icyorezo kigihari haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi, twafashije n'ingamba zo kuvuga ngo ni byiza ko dutera indi ntambwe, cyane yuko uburyo bwo kwigisha nk'uko mbikubwiye ari uburyo tuzanakomeza, yewe na nyuma y'uko urugendo rusanzwe mu mashuri rusubukurwa. Turabona tuti rero abanyeshuri nibo bari igihembwe cya mbere bakajya hafi no kukirangiza mu buryo bw'imbonankubone n'aho bari imbere ya mwarimu. Tukaba twafashije gusubiramo neza ayo masomo twifashishije radiyo na televiziyo ndetse n'ubundi bw'ikoranabuhanga. Reka dusubire gutangira igihembwe cya kabiri cyangwa se tureba n'amasomo burya ayagora abana kuyumva cyangwa se agora abarimu yumvikanisha. Burya bizi mu kwigisha hari isomo nazitate arimo ageraho akaryigisha mbere y'iminota 40 kabiri bumvikanye, ariko hari n'ibyo mwarimu yigisha bikagera ngo mbese arigarukaho nyuma ngombwa agakoresha ingendo shuri cyangwa se kujyana abanyeshuri bose ibintu runaka arimo kubigisha bibera cyangwa se biba ari bya kugira ngo barusheho kumva neza ibyigwa. Niyo mpamvu rero cyafashe gahunda yo kuvuga ngo reka turenge ibyo twarimo dusubiramo ibyo mu cya mbere hanyuma tunarebe n'ibindi biteganijwe ibihembwe biri imbere mu nteganyanyigisho kugira ngo urugendo rw'amashuri rugere rwasomererwa ibyiciro byose by'amashuri abana bazaza bafite andi masomo yabunganira cyangwa se n'abandi barimo muri rusange bazaza bafite amasomo yakwifashisha nk'amasomo ntangarugero na dorensoni yabafasha mu gutegura neza cyangwa se mu gutandika neza amasomo yabo. cyane cyane kuko nabonye ko n'izo gahunda turimo tuta remote learning cyangwa se kumva gufasha abanyeshuri mu gihe akirimo n'ubushobozi cya korona virusi ntabwo ibyo turi gukora biri kugira inyungu abanyeshuri gusa. abarimu baraduhamagara bakavuga bati iriya somo ryo ryarakoze, iriya somo ntabwo ryazigaje uburyo natanga urugero rwumvikana rufasha abana bose bikangura kubona none biramfashije ndetse bikaba bya bindi n'umukino w'umuhanga tuwe urwego rw'isi bikanyabuza kuzuza kuri stade kureba umupira yandi makipe yakinnye nubwo bazikari nko muri stade imeze gutyo. bivuze ko rero mu by'ukuri ndetse mu gukoresha birimo no kugirira akamaro abarimu mu bijyanye n'imyigishirize ibyo bategura amasomo ndetse n'uburyo bazagatambutsa ndetse buzaba n'uburyo tuzanashimangira tuzana kugira no kudufasha kugira abarimu hirya no hino.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, turaganira na Bwana Ndayambaje Irene, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Turavuga ku burezi mu Rwanda muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19, ingaruka cyateje, ingamba zafashwe, ishusho rusange yabwo mu gihugu kuri ubu n'icyerekezo cyabwo mu gihe kiri imbere. Reka dufate akaruhuko gato, turagaruka mu kanya.
Baramukije bakunzi namwe banywanye ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Birumvikana ko ikiza cya COVID-19 cyaje gitunguranye. Mu kanya gato turagaruka ku ngamba z'igihe kirekire, ariko reka tubanze tuvuge ku guhuza urugero rw'ubumenyi bwatanzwe bwahawe abanyeshuri hirya no hino mu gihugu muri icyo gihe cyose umaze kumbwira.
Nk'uko nawe ubivuze, iki cyorezo cya coronavirus mu by'ukuri cyaje nacyo gitanga n'amasomo. Amasomo y'uko mu by'ukuri abantu bose tutari ku gipimo kimwe mu bijyanye n'iterambere cyangwa se no kuba twasingira rya koranabuhanga. Ibyo rero bikazana ikinyuranyo kuko nawe ubyivugiye. Uyu munsi dufite umwana by'ukuri uri mu cyaro udafite televiziyo, ku bw'ibyo irimo gutambuka kuri televiziyo ntabwo arizi ntamutabibona. ariko dufite n'uw'i Kigali cyangwa se no mu yindi mijyi iwabo afite televiziyo, uyu munsi akaba arangariye mu bindi. Akaba ari nayo mpamvu mu by'ukuri no muri urugendo turimo abantu ba mbere bagomba kudufasha ni ababyeyi. Umubyeyi akamenya yuko ku isaha yo kwiga umwana yiteguye kwiga, ko mu gihe cyo kwiga umwana yakurikiranye ibyo mwarimu yigishaga, umwana yakoze imyitozo mwarimu yatanze, ndetse ko n'umukoro mwarimu yasize yawukoze. Byumvikane rero ko mu by'ukuri nk'uko umwana abibonye mu kwezi kwa gatandatu yewe ndetse no mu kwezi kwa karindwi, buriya twashoboye gukora ntabwo tutagiye gukorwa uburezi. Tunashimira tugeza amaradiyo mu miryango itishoboye hirya no hino mu gihugu. twatangirije ku mugaragaro icyo gikorwa mu karere ka Rulindo, ariko cyaranakomeje no mu turere. aho mu byukuri imiryango idafite umuriro w'amashanyarazi, imiryango igenzwe no kubona icyo nakwita ifunguro rya buri munsi, ntabwo abyumvye ngo umanatekereze cyangwa ntacyo. Ntabwo mbyemeza n'amashanyarazi yaho kandi atubwira ati njyewe ikintu cya mbere mu gushaka umuryango wanjye bitwa. Niyo mpamvu rero twabashyikirije amaradiyo akoresha imirasire y'izuba, kandi aho twatangiye iki gikorwa abana bishimiye mu by'ukuri ubufasha. Ikindi kintu kinakomeye ni uko mu by'ukuri muri ibyo tuba dukora bari na ngombwa yuko n'izindi nzego zidufasha mu gutangaza ndetse no kumenyekanisha ingengabihe. Dore ko kugira inyakiramajwi cyangwa se televiziyo ni ikintu kimwe, ariko kumenya ngo ishuri ryanjye cyangwa ishuri nigamo iri gasangahe irigira kuba umurongo wa radiyo cyangwa se wa televiziyo, mujye mubibona ko buri cyumweru bitangaza ingengabihe twanafunguye hanini udahindagura cyane kugira ngo abantu bamenyere nka byari kuvuga ngo isaha y'amakuru ni isaha y'iminsi. Umwana akamenya ko isaha iri kwiga ari isaha runaka kuri radiyo cyangwa televiziyo, ariko nk'uko twabiganiriye kugira televiziyo ni kimwe, kuba nawe witeguye kwiga ni ikindi, ariko twanabonye n'indi mbogamizi yuko hari abana cyane cyane abatoya bigoye kuba bakwigisha batari kumwe n'undi mukuru babafasha. Umwana wo mu wa mbere w'amashuri abanza uyu munsi nibwo yari agitangira kwiga no gufata ikayi n'ikaramu itangira kumenya kwandika. Kwigira rero kuri radiyo birasabwa ko mu by'ukuri aba ari kumwe n'undi mukuru umufasha. Hari imiryango rero dufite ifite ababyeyi batagiye mu ishuri, uburyo n'umubyeyi aratubwira ati se namenya nafashe iki umwana wanjye, ariko muri iyo miryango hari n'ibura dufite abana bakuru wenda biga amashuri yisumbuye cyangwa se kaminuza, aho hafi bashishikariza ko mu by'ukuri bafasha abana bagenzi babo cyangwa se barabona babo kugira ngo n'igihe urugendo rw'amashuri ruzakurikirirwa nubwo tuzagenda gusubira inyuma kujya kubona abana bose kandi tubashyire ku gipimo kimwe nk'uko bibuze, ariko niba uri umwana nawe azajya hari ibyo yabashije kumenya.
None se Bwana Ndayambaje, iyo ntera iri hagati y'abanyeshuri bakomeje kwiga n'abataragize ayo mahirwe bizagenda gute? Bamwe bazimuka abandi batakaza umwaka ku mpamvu zitabaturutseho?
Oya, ni nayo mpamvu nk'uko mwakomeje kubyumva Minisiteri y'Uburezi ibisobanura ko mu by'ukuri umunsi amashuri yavuze ko agiye kongera gusubukurwa bizaba ngombwa ko mu by'ukuri dusubire aho twari tugereye. Ni andi magambo tuzasubira mu gihembwe cya mbere kugira ngo tutagira umwana tuvuga yuko mu by'ukuri agiye kuzutswa amahirwe kubera yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga atabifite, cyangwa se ngo tuvuge yuko wa wundi ufite bya bikoresho by'ikoranabuhanga yabahije kubyifashisha yiga kandi ashobora kuba yari yirambariye. Ni ngombwa ko mu by'ukuri rero dusubira inyuma tukavuga ngo na wa wundi wari ufite bya bikoresho ese ntabwo yabaga yicariye yabona ibintu bitambuka gusa imyitozo ntayikore, cyangwa se hejuru yo kubireba ariko ntashobore kubifata ndetse no kubikemura. Tujye nk'umwe rero mu by'ukuri urugendo rw'amashuri ni ishuri kwirwa abana bose kugira ngo tuzabanze kubashyira ibipimo
kimwe. Muvuze ku isubukurwa ry'urugendo rw'amashuri murateganya iki?
Ikintu cya mbere duteganya ni ukuba by'ukuri kugira ngo abana bige hari iby'ingenzi bigomba kuboneka. Niyo mpamvu nk'uko mwabibonye ibitangazamakuru bituma urugendo tugirangiza abarimu ndetse no kugakoresha ibizamini bivuga ko nk'uko Minisiteri y'Uburezi iyo mwaje navuga izindi nzego kandi bigatinda aho twabonye inkunga n'inzu muri banki y'isi tukanabona mu by'ukuri ubufasha ibindi turimo kubaka hirya no hino mu gihugu ibyumba by'amashuri birenga 2022 akaba ari ibyumba by'amashuri byinshi byubatswe muri iyi myaka ya mbere. Ibyo byumba by'amashuri byubatswe bije bije gukemura ibibazo bibiri, ikibazo cya mbere ni kijyanye n'ingendo ndende, ikibazo cya kabiri ni kijyanye n'ubucucike bw'amashuri. Uko rero tugiye kubaka amashuri mashya abana bakorana ingendo ndende cyangwa se tubaka ibyumba by'amashuri mu mashuri yari asanzwe tugabanyije tugendere ku gahunda yo kugira ngo tugabanye umubare w'abana benshi bari imbere ya mwarimu, birumvikana ko dukeneye abarimu bazigisha muri amashuri. Kimwe rero mu myiteguro yo kugira ngo tuzasubukure neza ingendo z'amashuri gushakisha abarimu babishoboye kandi bajyanye n'umubare w'ibyumba by'amashuri. Niyo mpamvu rero mwabyumvise bwa mbere mu myaka navuga icumi irenga igiye kwinjiriza icyarimwe mu burezi abarimu bagiye kurenga 2028. Ikirenze icyo ngicyo rero cyo gushaka abarimu ya gahunda yo kugira ngo twitegure urugendo ruganisha gufunga amashuri nk'uko ikirenze cya korona virusi kuko gikomeza kiyongera kiracyahari. Niyo mpamvu rero nk'uko mubibona hirya no hino natwe amashuri ntabwo amashuri yacu yicaye, amashuri agomba gushyirwaho ibikorwa remezo bifasha muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya korona virusi. Hakubakwa icyo umuntu yakwita ubukarabiro mashuri tugakoresha uburyo naga afite amazi n'ibiragama ibigega cyo kugira ngo bibike amazi abana bataje bifashisha cyane cyane ko mu buryo bumwe bifashishwa cyane mu kwasha icyorezo ari gukaraba intoki kenshi kandi n'amazi ariko ubwo byinshi mu by'ukuri birimo ngeri ko twagatanga kumenya ibijyanye n'abarimu ibijyanye n'ibikorwa remezo by'amazi mashuri ndetse no kureba uburyo twanakomeza gushakisha imfashanyigisho zakomeza gufasha abana byasubikira ibigenzo by'amashuri ariko bakiga bakaniga neza ku bifuko bya rusange.
Uti kubaka ibindi byumba by'amashuri kugira ngo umubare w'abanyeshuri bicara imbere ya mwarimu ugabanuke biramutse bigenze gutyo ni ukuvuga ko mwamwitegura ko basubira mu mashuri ibyo byazana n'izindi ngamba nko gupimwa mbere yo kwinjira mu ishuri.
Ibyo ngibyo byo navuga ko tuzabigirwamo inama n'inzego zigaragara z'ubuzima ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Icyo turimo kuvuga ni uko nk'uko nabisobanuye icyorezo cya coronavirus ntabwo kigiye gucika uyu munsi. N'ikindi kandi ingamba zo kurwanya covid nk'uko mwanabibonye buriya zanafashije no kurinda izindi ndwara abantu bari basanzwe barwara, indwara zikomoka ku mwanda, indwara zikomoka ku guhumekero. Avuga ko mu by'ukuri rero ibindi bintu byo kuri twize ngo nibyo bidasigara kwiga ari nayo mpamvu ibikorwa remezo bikenewe ku mashuri kugira ngo bifashe abana ndetse n'abarezi bari mu mashuri. Naho ibijyanye no kuvuga ko abana bose bapimwa cyangwa se n'abarezi hari uburyo nabo basabwa kubitwara mu mashuri yarasubikuwe, ibyo ni ibintu bizatangazwa igihe nikigera kandi n'inzego z'umubare.
Naho abanyeshuri bafite ubumuga butandukanye nko kutabona cyangwa kutumva bo bazisanga he muri izo gahunda?
Barakoze cyane. Abo nabo twabategejeho abitewe n'ubumuga bafite burezi n'ubuntu bwinshi ariko aha ngaha bundi amasobanura ufasha by'umwihariko twahaye abana bafite ubumuga. Mu nyigisho zacu dutanga uyu munsi kuri radiyo ndetse wenda by'umwihariko kuri televiziyo abana bafite ubumuga bwo kumva bakurikira amasomo yo kuri televiziyo bahagaze ku nzu kuri twagezeho abatemuzi. Bana batemuzi rero ni byo nabo gufasha kugira ngo za nyigisho zo gutandukanye zira wa mwana ufite ubumuga bwo kutumva n'abashobore kumenya irimo kwigishwa cyangwa se irimo gutambuka kuri televiziyo. Ariko tubifite buri n'abana buriya bafite ubumuga bwo kutabona bareba na mikigo bafite ubumuga rero bwo kutabona badashobora kubona mu by'ukuri ibiri kwigishwa kuri televiziyo kandi n'ibi bitabo bisanzwe cyangwa se n'izindi mfashanyigisho zisanzwe badashobora kuzisoma cyane ko basoma inyandiko zo mu buryo bwa Braille. Buriya twatangiye nabo kubafasha duhereye ku bana mu mwaka wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu ndetse no kugera mu gatandatu aho twabashyikirije ibitabo cyangwa se imfashanyigisho z'amasomo y'ingenzi, isomo ry'Icyongereza, isomo ry'imibare ndetse n'Ikinyarwanda bicapye mu buryo bwa Braille twaribashyikirije hirya no hino mu gihugu. Akaba rero mu by'ukuri ari urugendo rugikomeza kugira ngo dukomeze dufashe aba bana. Birumvikana ko hari abafite ubumuga bikomeye cyane cyane mu gufata mu mutwe, byo bisaba ko mu by'ukuri aba bana bagira ubufasha bwihariye bagenerwa. Niyo mpamvu icyo twashoboye gukora ni uko nibura twagennye imfashanyigisho zafasha ababyeyi babo kubafasha nabo kugira icyo bakwiyumvira bakiri mu rugo. Avuga ko mu by'ukuri rero aba bana nabo batekerejweho n'ubushobozi buhari ndetse no mu mwihariko turimo gukoreramo ibintu bya coronavirus.
Tuvuge gato ku barimu n'agahimbaza musiki bimeze bite?
Navuga ko ku barimu bahemeza na leta kuba barimu amashuri ya leta ndetse n'afashwa na leta kubyo amasezerano bakomeje guhembwa umushahara wabo ndetse n'uko ubwezo bari bwo kugeza uyu munsi tugana. Wenda barimu mu mashuri yigenga niho hagiye haba itandukaniro bitewe n'ubushobozi bw'ibigo cyangwa se n'amasezerano bafitanye. Ariko icyo minisiteri y'uburezi yashoboye gukora ni uko yashyizeho icyo umuntu yakwita ikigega aho amashuri yigenga ashobora kugana akaba yagifasha kugira ngo abone ubushobozi yafasha gukomeza gukora ndetse no kwita by'umwihariko abakozi bayo muri iki gihe cya coronavirus.
Ibyo binyibukije ko hari abanyeshuri badashobora kwishyura minervari kubera ko ababishyurira bagiye batakaza akazi cyangwa amafaranga binjizaga yakagenda agabanuka. Hari ingamba mufite zo kuborohereza kwiga batishyura cyangwa gutanga inyunganizi kubiga mu mashuri yigenga kugira ngo bashobore gukomeza amashuri?
Urakoze cyane. Ikintu cya mbere twavuga ni uko mu mashuri ya leta aho tuyafite hirya no hino cyane cyane mu burezi bw'amashuri imyaka 9 na 12, narabizi ko twafite umwihariko yuko mu by'ukuri nta mwana buzwa amahirwe yo kwiga, nuko ibisabwa ku ishuri ataribonye uyu munsi. Twadusaba rero mu by'ukuri ababyeyi kugira ngo agirane ibiganiro byiza n'aya mashuri, ariko nawe bayafashe gukemura ibibazo biba bisabwa gukemuka, ahanini bishingiye ku bufasha biba bitegerejwe ku babyeyi. Ariko nk'uko bivuze, birashoboka ko ari umubyeyi uyu munsi afite umwana we mu ishuri ryigenga, akavuga ati se ko natakaje akazi kandi nshaka gukomeza kurenga mu ishuri ryigenga biragenda gute. Icyo tubasabona aha ngaha ni uko kujyana umwana wawe mu ishuri ryigenga yaba iri kurikiza integanyanyigisho y'igihugu National Curriculum cyangwa se iri kurikiza integanyanyigisho mpuzamahanga National Curriculum, ni amahitamo y'umubyeyi. Tukaba dukora mu by'ukuri rero mu gihe amahitamo y'umubyeyi atakijyanye n'ubushobozi bwe, birumvikana yuko utajya kugira icyo utagishoboye mu bushobozi bwawe. Niyo mpamvu tubabwira ko mu by'ukuri niba ukomeza kwifuza kurengera muri ayo mashuri, birumvikana ko ugomba kubishakamo ubushobozi, ariko amarembo arabatengereye bashaka kugira ngo abana babo bakomeze, n'abana b'Abanyarwanda hari buri bintu bitanga amashuri yacu ya leta birizewe. Nta mpamvu rero kugira ngo umubyeyi azizirike mu by'ukuri kubyo atazashobora, ahubwo na ngombwa yuko igihe cyo kwandika abana uko biri mu bikorwa abana bazinjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ababyeyi bumva bifuza kurerera amashuri ya leta ndetse n'afatanya na leta, cyane ko hari n'uburenganzira kuri buri mwana bagana ayo mashuri, aho kugira ngo umubyeyi mu by'ukuri azavuga ati mbujije uburenganzira umwana wanjye wo kwiga bitewe n'uko ntashobora kwishyura za shuri mpuzamahanga cyangwa ishuri ryigenga. Bahaye abana babo rero amahirwe yo kwiga, na kandi kwiga ni uburenganzira bw'umwana. Uyu mwana rero kubuza ubwo burenganzira bwo kwiga ni umuco umubyeyi yari yarakomeze amahitamo runaka ariko atabijyanye n'ubushobozi. Ni byiza yuko ababyeyi batekereza kuri reka nayo mu by'ukuri batagomba kuvuga ngo umwana araguma mu rugo, kandi abana barafunguriwe amarembo yo kwiga. By'umwihariko nk'icyo naba nsobanura kijyanye n'abana bari batanze mu mashuri yacu ya leta ndetse n'afatanya na leta, ariko ubu mu miryango navuga itishoboye basanzwe babona ubufasha binyuze mu nzego twakwita zegereye abaturage, aho bizagaragara yuko n'ubundi hari abana bagowe no kubona ikayi n'ikaramu cyangwa se bakeneye ubundi bufasha cyangwa se ubundi mu miryango bavuga itifashije kurusha iyindi ishobora kuba yaramazahaye muri iki gihe cya korona virusi, abo bana n'ubundi bazitabwaho nicyo bwihariye kuko n'ibindi byari bisanzwe bikorwa.
Gusubira inyuma umwaka umwe ni munini bwana Ndayambaje, ubu hagiye gukurikiraho iki?
Icyo navuga ni uko n'ubw'ukuri gashinzwe uburezi cyangwa se n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda byumvikana umunsi ku wundi natwe ntabwo twicaye. Niyo mpamvu nagize ibyo tuba tugomba kunoza hagataha bijyanye n'imyigisho, bijyanye n'imfashanyigisho, bijyanye no kurushaho gutegura neza urugendo rw'amashuri mu gihe rwazaba rusubiye uko rizagenda, bijyanye no kurushaho gutekereza ibyafasha mwarimu mu kwiyongera ubumenyi cyangwa se no kumugira ubunyamwuga birushijeho, cyane ko murasanzwe muzi yuko turi dufite na sitati nshya zigenga abarimu yasohoka itariki ya 16 2023. Hari byinshi rero biteganya bigomba kunozwa cyangwa se bigomba gushyirwa mu bikorwa. Hari uko rero mu by'ukuri natwe ubwacu ibindi hari byinshi dukora bigamije kuvuga ngo hari politiki, hari ingamba ziriho, ariko hari n'ibindi abantu bakunda gutekereza, kandi atari kuvuga ngo ni byo turimo gutekereza bijyanye n'umwaka w'amashuri umwe y'ibiri y'imbere, ahubwo nk'uko icyerekezo cy'igihugu nacyo kiba cyubatse. Ubu ngubu turi kureba icyerekezo 2025, aho ngaho naho tuba tugomba gutangira kuhatekereza kuba dufite haba iyi korona virusi yatweretse yuko inzego z'ubuzima z'igihugu hose byaba ku isi haba no mu Rwanda by'umwihariko bigomba guhagarara mu buryo bitakagombye kuzongera guhungabanywa n'icyorezo nk'iki. Ni gute n'urwego rw'uburezi narwo rwagira imbaraga, hari ikintu mu cyongereza afite ngo resilience, ku kindi kintu cyaza icyo ari cyo cyose. Ni ibihe bisubizo dufite ku bibazo nk'ibi ngibi cyangwa n'ibindi byaza bishobora gukoma mu nkokora uburezi. Hanyuma ko rero bari mu mwanya mwiza w'itara icyo na muri kandi hamwe byari igihe gito cyangwa se igihe kirekire.
Wigeze kuvuga ku masomo iki kiza kizasigira uburezi bw'u Rwanda, uretse ingamba wavuze haruguru mu kanya, hari ibikorwa nyirizina bifatika mwatangiye umuntu yavuga ati na nyuma ya COVID-19 ibi bizakomeza mu burezi bw'u Rwanda?
Navuga wenda ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uko tugomba kurenga kwigisha ikoranabuhanga, urabona ko tujya dusanzwe tubyigisha tukanashyiramo imbaraga, ariko noneho ni ngombwa yuko dushyira imbaraga mu kwigisha twifashishije ikoranabuhanga kandi ku byiciro byose by'amashuri kugira ngo uyu munsi n'uburyo banking cyangwa se business zakorwaga aho umuntu yagomba guhereza undi amafaranga mu ntoki umuntu atagomba kuva aho ajya akajya ahandi kugira ngo agire ibintu runaka abona urabona uburyo business yahise ihindura isura cyangwa se yashyize imbaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga natwe rero tugomba gutera intambwe tukarinda twigisha ikoranabuhanga ahubwo tukigisha twifashishije ikoranabuhanga cyangwa se tukiga twifashishije ikoranabuhanga icyo ni ikintu cya mbere twize ikindi kintu cya kabiri twize ni uko byanga byakunda uruhare rw'umunyeshuri ari ingenzi mu bijyanye n'ibimukorerwa uyu munsi tuvuga aho umunyeshuri yicaye niwe uzi ko hari icyo yize cyangwa se ntacyo yize niwe uzi ko mu by'ukuri ibirimo gukorwa ari icyo byanunguye cyangwa se bitagize icyo byumva tukavuga mu by'ukuri nk'uko twabivugaga n'ubundi binateganijwe mu nteganyo ishingiye ku bushobozi inyungwa cyangwa se izwi cyane nka CBC curriculum buriya inateganya cyane ko uruhare rw'umunyeshuri ari ingenzi ariko hari igihe byavugwaga mwarimu ntabyumve umubyeyi ntabyumve neza cyangwa se n'umunyeshuri akavuga ati buriya no kwiga kwanjye gushingiye ku kuvuga ngo mwarimu yaje mu ishuri hari ibyo yanzaniye ndatahana icyo ngicyo ariko uyu munsi aho umwana wicaye iwe mu rugo cyangwa iwabo mu rugo niwe uzi ko iki gihe aricyo yiyemeye cyangwa se murimo kumukorerwa hari icyo rikwirukamo urwo ruhare rw'umunyeshuri rero kurushyira hagati aricyo twita runner-centered approach cyangwa runner-centered pedagogy ni ikintu twabonye ko tugiye gushyiramo imbaraga abanyeshuri bakarushaho kumva yuko ari bo ba mbere bagomba kumva ko ibirimo gukorwa byose haba mu ishuri ndetse n'amashuri ari bo bishingiye
ariko ibyo bintu bwana ndayambaje bizitabirwa n'abanyeshuri bake bafite ubushobozi twigeze kubivuga kubera ko ni bangahe se bafite ubushobozi bwo kubona imiyoboro ya internet cyangwa se za mudasobwa bakoreraho mu Rwanda ntubona ko umubare munini w'abanyeshuri mu Rwanda udafite ayo mahirwe
niyo mpamvu nk'uko nabigusobanuriye mu kanya natwe turi muri gahunda yo kurera ngo haba mu gihe gito ndetse na cya kere cyo kirekire 2050 nk'uko nabivuze ibintu bigomba kuba bimeze bityo ni izihe mbaraga twashyiramo haba ku ruhande rw'amashuri haba ku ruhande rwa minisiteri zindi dukorana na minisiteri y'ibikorwa remezo haba minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na innovation izo minisiteri zose ndetse n'izindi zakorana kugira ngo mu by'ukuri urugendo rw'ikoranabuhanga rwihuse kugira ngo icyorezo cya coronavirus cyaje hari indi mishinga mwakomeje kumva ijyanye no kugira smartphone muri buri muryango kugira ngo ikirori cya coronavirus cyaje munahazi ya gahunda yo gukwirakwiza internet hirya no hino mu cyaro ya broadband kugira ngo iyi coronavirus yaje n'ubundi hari imishinga itandukanye y'ikoranabuhanga binjiye mu gihugu ni byiza ko mu by'ukuri rero izi mbaraga zose tuzireba tukazishyira hamwe kugira ngo irusheho gufasha gushimangira cya byifuza na twe kugira ngo uburezi bwacu bukomeze gushimangirwa ikoranabuhanga
mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga turaganira na Bwana Ndayambaje Irene umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda turavuga ku burezi mu Rwanda muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19 ingaruka cyateje ingamba zafashwe ishusho rusange yabwo mu gihugu kuri ubu n'icyerekezo cyabwo mu gihe kiri imbere mu kanya turagaruka tuvuga ku birebana n'ingengabihe
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
radio Ijwi rya Amerika Bwana Ndayambaje hagiye gukurikiraho iki mwaba muteganya gufungura amashuri vuba niba igisubizo ari yego ni ryari
ndakoze cyane icyo twavuga nuko muri kuri ingengabihe y'amashuri ayihari bivuze ko mu by'ukuri icyo abantu bagomba gukomeza gukora abantu kandi bagakora uyu munsi gukomeza kumvira intego tureberera kugira ngo turusheho kurwanya icyorezo cya coronavirus gukomeza gukwirakwira hirya no hino mu gihugu hanyuma igihe inzego zitureberera zatangaza yuko ishoboka ko cyangwa se igihe cyaba kigeze cyo kugana amashuri byasubukurira urugendo rw'amashuri birumvikana n'uburyo amashuri agomba gusubukurirwamo ndetse n'ingengabihe zatangazwa. Ariko uyu munsi tuvugana nta ngengabihe y'amashuri ihari, ariyo mpamvu tunakomeza n'uburyo buyoherekeza abanyeshuri bari mu ngo muri gahunda twise remoteraning uko twayiganiriye tugitangira iki kiganiro.
Muzakurikiza amabwiriza y'inzego zibishinzwe abanyeshuri bakomeze gukurikira amasomo mu buryo bakoresha muri iki gihe, ndabaraba bufite. Ariko se bitegure bate kugaruka mu ishuri mu gihe mwaba muvuze muti turafunguye?
Urakoze cyane. Icyo cya mbere twavuga ni uko muri kuri umunyeshuri wese uri mu burezi yewe n'uwifuza kuzaza mu burezi aba agomba mu by'ukuri kugira ibyo yitegura. Nkavuga ko mu by'ukuri rero abanyeshuri aho bari ntabwo ugomba gutekereza ko kwiga byarangiye cyangwa kwiga bitazongera gushoboka. Yewe n'abakristo nkabonye yuko basobukuye kujya gusenga kuri kondisiyo runaka. Cyumvikane yuko rero nk'uko n'ubundi abantu barimo agenda kugira ngo mwabone ko n'ikirere kizafungurwa ibidege bigatangira bikagenda cyangwa se abakerarugendo bagatangira bakaza bagasura ibikorwa by'ubukerarugendo hirya no hino mu gihugu bivuga ko n'igihe kizagera cyangwa byakunda urugendo rw'amashuri bigasubira. Icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri umunyeshuri atagomba kwibagirwa yuko ari umunyeshuri cyangwa se n'ushaka kuziga agomba n'ubundi mu by'ukuri kugumana kimwe yakwita kuba ari muri ya muyobero cyangwa se kimwe cyakwita keeping the momentum. Ubundi yuko mu by'ukuri niba uziga kuko ushobora kuba warangije amashuri yisumbuye ukavuga uti n'ubundi nzi yanjye ndumva nshaka kuziga kaminuza. Ni ngombwa yuko rero ukibagirwa ukajya usoma wiyungura ubumenyi buzagufasha kugira ngo n'igihe uzaba wagiye muri kaminuza ibyo urimo gukora uyu munsi uzasiga pe. Kuko bisa nawe mu by'ukuri batibagirwa ko ari abanyeshuri cyangwa se batibagirwa yuko bazakenera kwiga. Ariyo mpamvu twifuza ko ikintu cya mbere bagira ni umuco wo gusoma. Gusoma birenze uko babikoraga bitewe n'uko mu by'ukuri ibyo twakora byose na bya bintu nka sobanaga mu kanya yuko twari mu itirenzi ahanini umunyeshuri uzabwira mu ruhare birasaba ko abanyeshuri bagira umuco wo gushakashaka bagira umuco wo kwifuza ibintu bitandukanye bagagira ikintu bavanamo kandi bishobora guhindura ubuzima buri munsi cyangwa ejo hazaza. Mu yandi magambo turavuga ngo umunyeshuri ntabwo rero ari kwita ngo ibyo mwarimu yampaye ni ibyo ndagenda mbishyire mu mutwe nawe mpaga mbishyire ku rupapuro. Umunyeshuri agomba kwigira kuzakemura ibibazo bye n'ibibazo by'igihugu cye cyangwa se cyasubiteye. Ibyo ntabwo byasubiteye abanyeshuri adasoma cyane cyangwa adafite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye ngo agire ikintu cyihariye avanamo. Umuco wo gusoma rero nicyo nicyo cya mbere kuyatoza. Ikindi kintu cya kabiri nuko tugasaba kugira indangagaciro bikwiriye aho bari uyu munsi. Yari ngo bitewe n'uko uyu munsi ushobora kwitwara nabi bikanakugiramo yuko n'igihe urugendo rw'amashuri zasohokerwa wowe uzibona yuko hari ibintu bitega kuri uwo munsi bizatuma utagendana n'abandi. Ariyo mpamvu nk'uko twakomeje kubivuga bisaba ko abanyeshuri birinda ingeso mbi muri iki gihe bakirinda mu by'ukuri ko bakwishora mu bikorwa byakwangiza ubuzima bwabo ibiyobyabwenge by'umwihariko ibintu bijyanye n'ubusambanyi ariko ibyo byose mu gihe babigiyemo biba bishobora konona ubuzima bwabo bikazanatuma n'igihe urugendo rw'amashuri rwasubukuye ugasibona neza aho bakagombye kuba bahagaze muri icyo gihe.
Abarezi bo bitegure bate?
Urakoze cyane. Mwarimu nawe ntabwo ugomba kwibagirwa ko ari umwarimu. Birumvikana ko mwarimu ujya kubona n'umwanya abonye mwiza wo kugira ngo anoze amasomo ye. Ni umwanya mwiza abonye wo kugira ngo nawe mu by'ukuri yiyungure ubumenyi cyane ko umwarimu uyu munsi ushobora kugenda agaravuga ati ngende mu kiruhuko kandi atari ikiruhuko turimo. Rero mu gitondo azaza ahure n'ab'abanyeshuri bageze amahirwe yo kubona y'amasomo twigishe kuri interineti bagikoze ubufukumbuzi hirya no hino. Mwarimu rero uzigisha abanyeshuri we atarigeze yigira muri ubwo buryo cyangwa se nganakurikirane ibyo twatangazaga bizamugora kugira ngo abanyeshuri mu by'ukuri ashobore kubafasha. Niko kuza mu ishuri ugatangira gusobanura ibintu abanyeshuri akavuga atari kubintu kuvuga rero twasomye ibi ngibi akabura uburyo kubivuza. Tukavuga ngo rero umwarimu nawe uyu munsi ntabwo ari mpamvu yo kugira ati yewe reka nigire mu bindi bitari uburezi nigire mu buhinzi nubwo bitabujijwe cyangwa se avuga ati nibagiwe no kubona umwarimu ngiye icyo ndi gukora uyu munsi ugiye kubyanya. Oya, hari byinshi binateganyijwe muri resitora y'abarimu bakuze aho kugira ngo umwarimu ave ku ntera imwe ajya ku yindi hari ibyo azajya asabwa.
kimwe cya mbere tunashimangira injyanye no kwiyungura ubumenyi bwa kinyamwuga mu buryo bukora icyongereza nicyo twita continuous professional development. Mwarimu rero ushobora kuba waragiye uyu munsi akamaze amaze aya mezi yose nta kintu wiyunguye, navuga yuko arimo arasigara. Ejo mu gitondo hari ibyo azasabwa na nyina we, nadashobora kubitanga adazatera imbere, kandi bivuze kudatera imbere mu myuga bigaragara yuko bari kujyana n'ibyo.
Ibi bintu byose tumaze kuganira biri ku bitugu by'urwego rushinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ubereye umuyobozi. Ushingiye ku byo twavuze ko ari amasomo icyorezo cya COVID-19 gisigiye urwego uyoboye, n'ibyo mwabonye, ni ubuhe bwunganizi urwego uyoboye rukeneye kugira ngo rurusheho kwitegura neza ibihe biri imbere?
Akoze cyane. Nabo kuri uyu munsi ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, ntabwo twigeze dusaba ubufasha ngo tubigure. Yewe navuga yuko yaba ibitekerezo twagiye dutanga ndetse n'imbogamizi zagiye zigaragara, inzego zidukuriye n'izindi nzego dukorana zose twagiye dukorana umunsi ku wundi. Icyo twifuza by'umwihariko turacyifuza ku babyeyi, turacyifuza kuri sosiyete, kugira ngo mu by'ukuri muri urugendo turimo dukomeze ubufatanye. Ikintu cya mbere twifuza dusaba cyane cyane ababyeyi n'izindi nzego, ni ukugira ngo uyu munsi abana bari mu biganza byabo abazirikane kandi babakurikirane. Mwarabyumvise ko hari abana bamwe na bamwe bagiye bava mu miryango bitewe n'uko hari ibibazo runaka mu muryango, ababyeyi batashoboye gusubiza cyangwa se ababyeyi babuze umwanya wo gukurikirana abana, abana bamwe bakaba baravuye mu miryango bakaza mu muhanda. Nibwo hari ingamba zihari mu nzego zitandukanye kugira ngo abana bave mu mihanda basubire mu miryango. Tubakora mu by'ukuri rero kugira ngo natwe dutange uburezi, ni uko uburezi tuzabutanga n'abana bari ku mashuri. Ni ngombwa rero mu by'ukuri kuko ni nanone bigarutse imyitwarire ikwiye y'abana uyu munsi iri mu biganza by'ababyeyi, iri mu biganza ya sosiyete. Umwana iyo asohotse mu gipangu cyangwa avuye mu rugo ni hakatika agasanta, aho ngaho agiye bari gucukura agasiba, aho ngaho bari mu byayi n'ibindi. N'undi mwana ashobora kugira ikintu ajyamo, ariko imirimo ishobora kuba yakura umwana ishuri cyangwa se ibintu bishobora kuba byatuma umwana ata umurongo. Ibyo ni ibintu byo kwamaganwa, kandi ni ibintu twifuzamo ubufatanye n'ababyeyi ndetse n'izindi nzego. Rero biba bitewe n'uko mu by'ukuri twebwe nk'abashinzwe uburezi birumvikana yuko uburezi tubuha umuntu waje ku ishuri, ntabwo ari impamvu rero twifuza yuko umwana yarindwa ibyamujyana ku ishuri. Kandi n'igihe urugendo rw'amashuri rwakurikirwa, twifuza kuzabona abana bose bagaruka ku mashuri, yewe n'abana bazaba bageze igihe cyo gutangira ishuri cyane cyane mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, nabo twifuza kuzabona ku ishuri. Ibyo rero mu by'ukuri bizashoboka ari uko abantu bafatanyije, bitewe n'uko natwe turamutse dukoze ibyo dufite mu nshingano tugategereza abanyeshuri ntitubabone, ntabwo ku rundi ruhande hari ibyo tuba dufite mu nshingano tutashobora gukora. Kandi rwarugamba rwo kugira ngo abana be guca ishuri acyo twita drop out, abana be gusiba, abana be gukererwa, abana be kugira ingeso zishobora gutuma ziba zihabanye n'umurongo ngenderwaho mu mashuri, ibyo ni ibintu muri kuri twarwana nabyo cyangwa se twahangana nabyo hanze y'ishuri. Hanyuma natwe nk'abashinzwe uburezi ibyo dufite tukabikora, kandi tukabikora mu mashuri. Gufata abana rero abakurikirana uzafasha abana kugaruka ku mashuri, nicyo kintu dusaba uyu munsi inzego zitandukanye dukorana cyane cyane ababyeyi n'inzego ziba.
Bwana Ndayambaje Irene, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Twaganiraga ku ngaruka z'ikiza cya COVID-19 ku burezi bw'u Rwanda, ingamba ziteganijwe n'uburyo abanyeshuri n'abarezi babo babyitwayemo muri iki gihe. Ndagushimiye cyane kwitabira ubutumire bw'ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Nakoze cyane, turabashimiye.
Inshuti mwese muduteze amatwi, reka namwe mbashimire gukurikira iki kiganiro. Nongera kwisegura ko tutabashije kwakira ibitekerezo n'ibibazo byanyu nk'uko bisanzwe, kubera ko natwe uburyo dukora bwagiye buhinduka. Gusa aho bizajya bidukundira tuzajya tubikora, n'ubundi ijambo ni iryanyu kuri radio yanyu. Mbibutse ko mushobora gukurikirana iki kiganiro ku rubuga rwacu rwa internet kuri y3 radio yacu voa.com, kandi no kuri Facebook turahari na YouTube kuri radio yacu. Iki kiganiro cyegeranijwe na Fasil Gabehu, jye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo. igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Shikiriza icyo tukona urayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio kwijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio kwijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ibinike muri gisha barundi babo James
Fabrice
on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love.